waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waa El Fresh oo ah heesaa qaada heesaha hip hopka, ahna safiirka AFL u qaabilsan dhaqamada kala duwan oo saaxiibadiisa ka soo jeeda bulshada Punjaabiga ku soo dhaweynaya cayaar AFL. Cayaartoodii u horeysay dadkan ayaa ahayd mid aad la isugu dhowaa, waxaana hal gool looga guuleystay kooxda Greater Western Sydney Giants daqiiqadii u dambeysay. AFL ayaa sheegtay in 25% cayaartooydoodu ay ka soo jeedaan dadka dhaqamada kala duwan. Joseph Laposta oo ah maamule AFL-ta u qaabilsan gobollada New South Wales iyo ACT ee arrimaha iskaashiga iyo dhaqamada kala duwan wuxuu sheegay in cayaartani ay tahay mid Australia loo alifay.
I think one of the important things to acknowledge is that the AFL is probably the only truly indigenous game that was made by Australians for Australians. So
waxay ila tahay inay muhiim tahay in la garowsado in AFL-tu ay tahay cayaarta kaliya ee dalkan asalkeedu yahay oo Australian ay Australian kale u sameeyeen. Waa cayaar ka soo askumatay nin la dhihi jiray buu yiri Tom Wills, si ay cayaartooyda cayaari jirtay cricketka xilliga xagaaguhu ay u helaan cayaar kale oo ay cayaaraan xilliga qaboobaha, taasoo ka bilaabatay gobolka Victoria. Waxay si degdeg ah ugu fiday gobollada kale sida South Australia, West Australia iyo Tasmania. Diego Girardi waa Australian ka soo jeeda Italia, wuxuuna markii uu dalka yimid bajeclaaday cayaarta AFL-ka.
From day one when I was here, I went watching my first game. First day I was here in Australia. Since then, I
maalintii u horeysay oo aan halkan imid waxaan aaday inaan soo daawado cayaartii u horeysay, markiina waan jeclaaday. Diogo wuxuu wax ka qoraa cayaaraha ee falka isagoo ku qoraa aftalyaaniga, wuxuuna sidoo kale ku tabiyaa afka talyaaniga cayaaraha ee falka. Wuxuu sheegay in cayaartan ay bulshada isu keento, wuxuuna aaminsan yahay in AFL ay abuurto isu soo dhowaansho bulshada dhex marta.
Supports from different teams are separated. When you go to the
gaar ahaan kubadda cagta, mararka qaar waxyaalo xunxun ayaa ka dhaca oo waxaa la kala celiyaa taageerayaasha labada kooxood, laakiin marka tagto cayaaraha AFL-ka dadko dhan way isku jiraan, qoysas caruurtooda wata ayaad arkaysaa. Marka waa cayaar bulsho, waana jecelahay. Aftar Singh wuxuu ka soo jeedaa bulshada Punjaabiga, wuxuuna isu haystaa inuu si xad dhaafa u jecel yahay cayaarta AFL-ka. Wuxuu ka shaqeeyaa barnaamij dhalinyaro oo kooxda Essendon ay ku tababarto caruur ka soo jeeda dalka Hindiya.
The most thing I like about this, you know, I mean, you can run, you can handball, you can do with your feet. It's pretty much your whole body and you have to.
Waxa aan aad ugu jecelahay ciyaartan waxa weeye waa inaad ordayso oo gacanta ka ciyaareyso, lugtaad ka ciyaareysaa, jirko dhan ayaad ka ciyaareysaa. Marka waa in jirkaagu dhisan yahay si aad ciyaartan u ciyaarto. Waxaan la yaabaa buu yiri xoogga dadka ciyaara iyo sida adag ee ay u tababartaan, taasaana i dhiirigelisay oo soo jiidatay. Joseph Laposta oo AFL-ka ka tirsan ayaa isna sheegay inay diiradda saarayaan sidii xiriir loola samayn lahaa bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee dalka Australia. Waxayna ka shaqaynayaan barnaamijyo iskuullada laga wado, gaar ahaan ardada ka soo jeeda bulshooyinka dalka ku cusub. Mid ka mid ah ciyaartooyda soo baxaya ayaa ka yimid India 2008-dii. Dilpreet Singh weligiis hore uma ciyaarin wax sporti ah, laakiin wuxuu mar dhow ku biirayaa kooxda Geelong Falcons. Wuxuu sheegay in bulshadiisu ay aqbashay soona dhaweysay heerka uu ka gaaray ciyaaraha AFL-ka.
When I won the Rising Star Award, that was just unbelievable experience for me. And then year later, I won Goal of the Year. This journey has just been amazing and this support.
Markaan ku guuleystay biladdii xidiga soo baxaya waxay ii ahayd khibrad aan la iloobi karin. Sanad ka dibna waxaan ku guuleystay ka sanadka. Marka safarkaygu wuxuu ahaa mid ajiib ah, taageerada aan ka helay bulshadeydana iyo bulshada guudba waxay ahayd ajiib. Ilaa bilowgii ilaa hadda waa lay taageerayay, welina waa lay taageerayaa. Hirgelinta AFL ee bulshooyinka cusub ayaa sii kordhaysa, sida ciyaartoyga Alir Alir oo u ciyaara kooxda Sydney Swans oo ku dhashay xero qaxooti oo ku taal Kenya, waxaana waalidkiis uu ka soo jeedaa koonfurta Suudaan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo. ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.